Beat,
Mr. Davis on the deck.
Uncle D on the deck.
It's your boy Mr. Davis on this one. I got a Shatter Man in the building.
Mo, man, Shatter
Santa boy, you don't know.
Melio, 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 Melio. Mina kupenda sana me. You my sweet melody. Upavua moyo wangu, oh Melio. Mina kupenda sana me. You my sweet melody. Upavua moyo wangu, oh Melio.
Walinkumbune filamba, if you nalili lali onso waila no gocha. Walinkumbune filamba, if you nalili shali onso waila no gocha. Mama sweet melody, if you nakutemu ala monje temuti. Oh hi, mama sweet melody, if you nakutemu ala monje temuti. My baby, let me touch your body. Mika tu njigo mami ni chipale. Let me call you my lover. You and I need baby ni forever.
Melio, Melio, Melio. Melio, Melio, Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio.
Ati mwana wandi gelo ni sentimento. Nga firimba melody instrumento. Gelo wamada kufuma kurileza chabupe. Fianze bele ya mama.
Melio, Melio, Melio. Melio, Melio, Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio.
Nawakota Melio nefimeko. Nalamina kuno baby njikatako. Hey, ulangu fuesha nini nini. Eti ntemo waikala mainini. No, wajumani kesi love alishiba. Upangalila kuli wakati shiba.
Na wafya shiba ndi hapa nibiba. Hakinumba tisutu wandini musanga.
Sisi number one candidate. Ala fili kapionse pese tete.
Katifuera bambi. Mulita lalo mtumange chuzo.
Melio, Melio, Melio. Melio, Melio, Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio. Mina kupenda sana Melio. You my sweet melody. Ubavua moyo wangu, oh Melio.
Big up to Mr. Badman, Cash Love, Papa Arakan Buga, the CJ Generation, Uncle Chola, Mr. Drumfats, Kuniloi Lamborghini. Hey, sok sok I say, Wanu Musunga. Hey, yo, promise, Janda Charles B, DJ Tizzy, Boss Mas. Hey, ha, Uncle Sam, Andailela, Kenya Boy, the Booster, Mr. Lashman, Samebi, Ali Jinx, Genesis, DJ Emanex, Ghetto Bullets, Nami Mona Bonsapo.
On the deck.
It is Mr. Davis.